Yeah, my bestie, cause this time who need to nakama kawa take it easy. The heavy silhouette ukipenda oh. Kuna bestie moza ye genius, anakaga kila time serious. Tena kila saye ni curious, na zina yake ni junior. This a guy wamekua waki try ku define in the life. Wamekua waki say kila time wana play he game ever blazing. Wanna die ni kidena mwenye pro tena undercut pro. Wanapenda chiku draw me sorry me ref to some bomba mi mbamba na tena sawa sawa. Tena ni kidena mrefu mshoti mdogo, anapenda sana ma story za uongo, lakini zimetero kutumia ubongo. Na akipata geza na kia kilo place ku address jomo ladies ni mo babies. Anasema kuwa ana sense danger, kikosa bia pia anakuwa ka stranger. Lakini brain wise niki zena moja sharp zuye vile yeokani. Lazima think twice aki rap. Naka moja msikia basi beshte karibia, utapata yo hisia ya kutaka kumsikia. Kuna beshte moja ye genius, anakaga kila time serious. Tena kila saye ni curious, na zina yake ni dunia. Kuna beshte moja ye genius, anakaga kila time serious. Tena kila saye ni curious, Zina yake ni dunia. Anapenda na wazezi mwabishte na mademo. Zewa hii kumblema na waka kama flame. Anadua hii game na kwake hii ni fam. Anadua kuandika mazina kubandika. Itemba dilika coast to coast. Heel down na kwanza game sana. Hii life maze ina bamba na kana. Madem sema bamba tu bamba. Mademo ya pigia na kila mtu wika. Dunia aka Alex Cheese. Lakini Simon ishikuwa ye ametize. Moninga na freeze na kila kitu wekize. Take it easy. Na wengi washa pata kumzuwa kwa vile wanazuwa anashani kama zuwa. Bless kambuwa na tena shamuwa. Kupumuwa mistari kwa midemo na mapuwa. Na kupata modemo nye kifuweza kuuwa. Akisha pata basa na sema chonde kazi. Na rap ni lazima na mabeshte kwa mwana. Kuna beshte moza ye genius, anakaga kila time serious. Tena kila saye ni curious, na zina yake ni dunia. Kuna beshte moza ye genius, anakaga kila time serious. Tena kila saye ni curious, na zina yake ni dunia. Wengi wa shampa sifa mademo wana fever. Wengine wana shiva true love wame shiba. Wana reasons kibao za kumpena na kwanza kabisa ni kuwa huni dunia. Wengi wana penda kuwa ye ni genius, na kwa ye kila rap ye ni serious. Tena kila saye ni curious oh. Sina time ya kukrack dop na nyini kwa busy kwenye rap. Kama hiyo kwa this kwenye club. Duna mean after hiyo niko up na mafanzo mi. Sina time ya kukrack dop na nyini kwa busy kwenye rap. Kama hiyo kwa this kwenye club. Duna mean after hiyo niko up na mafanzo mi. Kuna beshte moza ye genius, anakaga kila time serious. Tena kila saye ni curious, na zina yake ni dunia. Kuna beshte moza ye genius, anakaga kila time serious. Tena kila saye ni curious, na zina yake ni dunia. Kuna beshte moza ye genius, 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 anakaga kila time serious, serious, serious. Tena kila saye ni curious, na zina yake ni dunia.